Sasa ninaimba, jana niliimba, daima nimeimba, paka milele. 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 Sasa ninaimba, jana niliimba, daima nimeimba, paka milele.
Sijacha, sitacha, ninaimba, niliimba, nimeimba, nitaimba, mpaka milele, siachi, sikuacha, sijacha, sitacha, ninaimba, niliimba, nimeimba, nitaimba mpaka milele.
Sasa ninaimba, jana niliimba, daima nimeimba, mpaka milele. Sasa ninaimba, jana niliimba, daima nimeimba.